Prince Yama, B-Boy, with the beautiful comes again.
Little one on the beat.
Shangaza uhai kwa mifupa na miaka zangu ziliobaki hapo nyuma. Umezirudisha baba, umerudisha. Saizi sina job, imani nimeeka baba utanipa job, na unipe faith kama vile job. Ay, kama vile job. Ay, tu kwa kesi yo oringo. Kanisani tunaimba Kalivari alishinda.
Kama sifai, yeah. Doesn't matter I walk through the shadow of death, I feel no evil, your grace is so great. Mimwana wako natulia kwako, ahadi zako watimiza papo. Faithful God, oh, faithful God.
Tu kwa kesi yo oringo, kanisani tunaimba Kalivari alishinda.
Tupumzisha yeni kivuli kuburudisha. Mungu wetu kutupumzisha yeni kivuli kuburudisha.
Yaman, yaman, so boy, b-boy, aka Mash Prince, mashing up the place.